popping, my bombe, cockpit, my bonsana, walkie talkie, ni trio, ham na kopi, champagne, popping, my bombe, cockpit, my bonsana, walkie talkie, ni trio, mazera, kama pema kama kawa niko shugli, nambiwa siku njama wanekana asubui, kusema watasema majority wanijui, na siya tinajali sitambui, panjelo na panja, kocha tani kanja, kaga na jikanga, bang after bang, na songa kakisonga niko bumper, bumper. Chuma muka gonga kati waka kuwaka. Energy ni easy, vibe iko simple. Enemies within me, bad belly people. Jealousy kwa wingi, eyes of the evil. Saja kuna mimi na hivyo ndivyo iko. Mika mejipa na mangu na madenge. Chuma mna jinyura na mabudan tu bimbe. Come to G-Nice na maduban kwa tenje. Want to give vibe na mabanda rulenje. Na mangu na madenge, na mabudan tu bimbe. Na maduban kwa tenje, na mabanda rulenje.
Nikapitia
Bombe, cockpit, my bonsana, walkie talkie, ni trio, ham na kopi, ki champagne, popping, my bombe, cockpit, my bonsana, walkie talkie, ni trio, maze, nenge na yele watu melalanja, matena sakanya the gas, kumano ganga, natapaka, kwasinia tuni masaka, ni masana, watu wangu epi agata, picheki sa ipe sa plastic, nime change tactics, number one cockpit, it's a fantastic, member waki sema trio, genge ton artist, huh, madupa na changanya bila practice. Na wapiga mami nyongolo wakongo wapatiwe mami kumbojo wezi kosa majudas mimi mani ya Musa batakili na ufisi ni ya Solomon yeah. Mafanzo kana mimi na sikorogo yeah. Zenyu ni makiki na maporojo yeah. Mindo mwenye kiti na kikolombo medunga hardcola na matiki za mayelo bro yeah. Famu kame jipa na mangu na madenge chua mna jinyura na mabudan tu bimbe come to G-Nice na maduban kwa tenje want to give vibe na mabanda rulenje na mangu na madenge na mabudan tu bimbe nama duban kwa tenje, nama banda rulenje.
Nikapitia, nimekula ngumbo sana. And mama told me, one day I'm gonna be a superstar.